la 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 Abami na bachala, bensisi kaneyo mumakubo banji. Na ye, ayomo Yesu, atakule kane wobo kaba. Ayomo musajja tayiwa mikwano. Ayomo musajja tayiwa murize. Ayomo musajja taleka bantu. Ayomo ayagala ne bobo mubyenyo. Ayi musabavu n'abatuuza wakulu oyo musajja tayiwa mulinzi asitula abanaku n'abajja mu nfufu oyo musajja tayiwa mikwano asangula amaziga gokabidde ebbanga asangula amaziga nakuwa essuubi oyo musajja tayiwa mikwano tuwanike emikono tumusinze Yesu kubanga taata tayiwa mulinzi abantu b'enseno bayiwa mikwano naye ono Yesu tayiwa mulinzi abantu b'enseno bayiwa mbagambye naye ono waffe tayiwa mulinzi bw'oba omulinze tayiwa mulinzi bw'oba omuteeze tayiwa muteeze asangula amaziga tayiwa mukwano asitula abanaku tayiwa mulinzi Mukama w'amaanyi towanika olaba yawonya ne Danieli empologoma Mukama wa buyinza togwamu ssuubi embeera giraba mukwano gy'oyitamu abaana nga babagobye ku ssomero Mukama bimanyi nabye banja abasomye emikwano nga basomye lwona tayiwa mulinze Dabye banja bagenze bulaya nga bagenze lwona tayiwa mulinze bw'oba omukutte tayiwa mukutte bw'oba omuteeze tayiwa muteeze bw'oba omuyise tayiwa muyita kanya kumuyita nga bw'omulindirira Danieli mu mpologoma ye yamuyamba Dawudi mu maluvu ye yamulwanira Sadulaki, Misaki na Abednego Yoyo gwe ngamba ye yabalwanira Ali omu omusajja tayiwa mikwano Ali omu omusajja tayiwa mulinze Ali omu omusajja taleka bantu be Ali omu ayagala ne bobo mubyenyo Ayi musabavu n'abatuuza wakulu Oli omusajja tayiwa mulinzi Asitula abanaku n'abajja mu nfufu Oli omusajja tayiwa mikwano Asangula amaziga gokabidde ebbanga Asangula amaziga nakuwa essuubi Oli omusajja tayiwa mikwano Tuwanike emikono tumusinze Yesu Kubanga taata tayiwa mulinzi Abantu b'enseno bayiwa mikwano Naye ono Yesu tayiwa mulinzi Abantu b'enseno bayiwa mbagambye Naye ono waffe tayiwa mulinzi Ani yandinyambye Samuel waabwe Singa si yenna ndifudde maama Yesu yanyambye kambabuulire nze Naye ono Yesu tayiwa mulinzi Asangula amaziga tayiwa mukwano Asitula abanaku tayiwa mulinzi Nkubiriza abalinzi abakyali abato mmwe Mukwate Yesu tayiwa mulinzi Nammwe abawala bakkiriza Yesu era Munoonye Yesu tayiwa mulinzi Abantu b'enseno bayiwa mikwano Aye Yesu tayiwa mulinzi Kati mbasibudde ng'enze nono Yesu Omwoyo wa Mukama kansaba bakuume Mbasibudde ng'enze nono Yesu Omwoyo wa Mukama kansaba bakuume